Nation once again.
In my song,
Black Monster. Yeah. Okay, nikala ndin biga, kala tingiti ndin dindi. Fulu gadi, fulu panchi, fulu chenji kama dewi. Biendi mpaka dizi nasikika kwa kishindo. Mnyama mwenye njani po buzi kima window. Mefunzo kushukulu, sikufunzo kukufulu. Kwa sondo nguzo kuu inaonifanya niwe hulu. Ngosha, kitasa sena jadi ya ukungulu. Chafu nika kombe wapite mazumbu kuku. Nofi nyanga kama tonge kizombi kanyaga twende. So fresh, naogea mtindi maziwa mende. Kufa kufa ana kwenye dhiki wenge. Bongo changa moto na ukichanga unga nengi. Funga kazi kihalali moto pambania ndoto. Weka bali na madingi hoja zako za kitoto. Tunaishi tunaishia usijitia kigogo. Salimia watu jeneza litembei we dogo.
Yeah, Marazon in the house. Masnitch kibao, tunaishi nao. Tunacheka nao na tunakula nao. Mbaya, ukipiga bao, unakaliwa vikao. Mina baki na mshangao. Mapenzi bila pesa ni utumwa. Ukishindwa kujituma, utatumwa bila ubishi. Ukiambiwa karibu we sukuma. Ukishindwa kuingia utasukumo we bitozi. Wamekimbia bongo flavor wanatupigia kelele. Da, mziki umeoza na misi ya fande sele. Simlitaka kucheza na wachezesha segele. Kichwa chini miguu juu na piga mshale. Cheki na mawaki na siwapi na fasi. Marafiki masnichi wote na weka exi. Story za kizushi mi huwa sitaki. Hata kama ni mchizi ukiwa resi na diriki.
Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka chaka, yeah. Chaka chaka,
yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah.
Komando kani lambo ya shachafuku mdade. Kini bipu ni kuja pia ni wapoteze nye ndezi. Pigo za kipimbi pimbi kwangu wazi fiti fiti. Na mkileta za kifisi ya ise mtazila mbichi. Iko wazi kizazi mzazi nishatia nia ni kama nazi. Kwa mbuzi wanakunika pia ino udwazi maji. Sitaji toli bandia mtuluki. Uwezi ni kuhia lango kwa
chaka
fazia.
Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka mchaka iya, chaka mchaka uwa. Chaka chaka, yeah. Chaka chaka,
yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah. Chaka chaka, oh, chaka chaka, yeah.
Records.